Hills Palace.
Wakachere, what's up?
Goni Empire.
BBMs is in the building. I go by the name Cox Joe. Vwapa.
Yaukisi's in the building.
Taima Taiwa. Nenjikwa pa mtu wajitoroma. Gozile for ya njapa. Taima Taiwa. Narapita kwa tikasuva ndavarikira. Taima Taiwa. Nenjikwa pa mtu wajitoroma. Gozile for ya njapa. Taima Taiwa. Narapita kwa tikasuva ndavarikira. Ndavarakata. Ndavarakata. Ndavarikira. Ndavarikira. Ndavarakata. Gori tanda ni nebo star. Ndavarikira. Ndavarikira. Ndavarakata. Ndavarikira.
Yes.
Gori tanda ni nebo star. Fintumbara katyavara papa vana wonse vanjitati papa. Banaf man para tindika bantu na bitanshana palembeka. Shtena la pamrechoyo. Mufundule kwati munkoyo. Muwonse kwati munkoyo. Rapa te rapa jina kwendoyo. Na wana vasiema. Sona litiana neno kushima. Vengi wapipere na tafo. Na wana lesa so why should I fo. Njimwana wate rarange chivimbi. Eva ayo sendi mumakumbi. Lepon kai matayua. Batinga twai my friend tatua. Chai matayua. Nenjikuwa pa mtu wajitoroma. Gozi levo ya njapa chai matayua. Narapita kwa tika suva ndavarikira. Chai matayua. Nenjikuwa pa mtu wajitoroma. Gozi levo ya njapa chai matayua. Narapita kwa tika suva ndavarikira. Ndavarakata. Ndavarakata. Ndavarikira. Ndavarikira. Ndavarakata. Gori tanda ni nebo star. Ndavarikira. Ndavarikira. Ndavarakata. Many people wanna see me punch go with Tanja. But you wanna jump on by the category Tanja. My fire couldn't find a commander. The one cross me, Monga, yes, from Tanja. You know, see my jab, yeah, my timba. Life in Kulimba, Bobo Nikutimba. Zangwana pick him up, boss. Don't form a lambs, I still in there for twim. Life in Yolo, you wake up. Who can it lay, you wake up? I want to a second of Maduwa Valet and the Waf. So we go out or go home. Nike stick like a bomb. Yeah, drum beat like a drum. Only tell a story if you know where I'm from. Taima Taiwa. Nenjikuwa pa mtu wajitoroma. Gozi levo ya njapa. Taima Taiwa. Narapita kwa tika suva ndavarikira. Taima Taiwa. Nenjikuwa pa mtu wajitoroma. Gozi levo ya njapa. Taima Taiwa. Narapita kwa tika suva ndavarikira. Ndavarakata. Ndavarakata. Ndavarikira. Ndavarikira. Ndavarakata. Gori tanda ni nebo star. Ndavarikira. Ndavarikira. Ndavarakata. Ndavarakata. Ndavarikira. Gori tanda ni nebo star.
A king to the production.
I confuse you until you mind your own business. Top off. Wakachere, what's up?
Perfect sensation.
BMC. Shout out to all the G's. Team was in the scene.
What you know?
Top off. Top off.